yange ngenda kusoboka kale 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 dipede muno mwaka gwange muno beruna kulwange kama lutede wo nange sanyuke muno mwaka gwange muno beruna kulwange kama lutede wo nange sanyuke buri kimu kiri no budde bwacho ngabo kama katonda wagera guno mwaka mukama gumpade wange kwa buwanguzi sisonga jemba wabinyo kasta jengenda walungi mumasonda bayebirungi mukama ze byategekede kati ebyedda tombulira nze ago mawulire makadde tuli mu season mpya nnyo era mukama akola bitya guno mwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama lutede wo nange sanyuke guno mwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama lutede wo nange sanyuke ngakabye ngandaze museno naye mukama wange kwebaza kubanga mazigo gasangudde ekiro kibadde kiwanvu naye kati obudde bukedde omwoyo gwa mukama katonda guli ku nze leero kubanga nfuse kamafuta ag'obuwanguzi bwonna guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke Sitani olwalela swadde pulani zezo nazifude fena babadde mu makomera mukama olwalela tugulide emigugu jonna jigudde mukama tuwadde dembe abange tuli mu biro byaffe muleke tusanyuke gwo mugumba bagukoyimbe kubanga abaana bo bangi buli lugero lubadde olubi olwalero lufuuke obujulizi tunula gwe omagema g'ekitiibwa kya mukama kikuviiriddeyo guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke ebikulwanyisa gwe tobitya kubanga alwana wali omukisa gwa mukama katonda gukugaggawaze engalo zo zibale dola ne pawundi nazazikuwe agambye onawola amawanga tojja kwewola mu guno omwaka guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke guno omwaka gwange guno lwe lunaku lwange mukama aluteredde wo nange sanyuke